garki on ɗon kettino habaruji sukaɓe ummatore ko e studio kalangu sirian ton on keccire fu mowoni hokka on habaru on Aissa Hammadou hadda e mondi Farida mamma fofoma Farida
fofoma Aissa
hande ɗum e gaddan en sukaɓe ummatore banniraɓe meɗen nder gueccire o
gueƴƴire ene min jamin kalno on dow ko woni sigila ko on waɗi dow himɓe ɗalɗo e gari mabɓe yaago gari tubankoɓe ko en waɗi gueƴƴire jotuɗum kadi min jamin kalno dow habaru on ko findino ko on waɗi gari maraɗi inna feddo ɗum ko sukaɓe ummatoɓe ga e sigil mabɓe dow sida min kantana e komin mbowri ñaña fo ikkuto ɓannu
nonni noon Farida pelle Niger noɗon nder kawrol golgol durwo jehoɓe leyɗe yaasi
nonni no Aissa han jeƴƴire aya ART e gai sigil mabɓe ɗum ko nangongo himɓe koye ɗalta leyɗi mabɓe yaago leyɗi yaasi e fuɗɗi sigila mabɓe ayni loso e ɗiɗi e lerdu yaago loso e joyego e lerdu um inna e gayi innoga nangongo sukaɓe rewɓe
nonni noon Farida ekkitinolgol ungol yimoɓe yaade journalisme kettino ko Alain Franklin kanko ma Farida mamma
cukaɓe ummatore leyɗe afrique hana no kaɗete non jaaha leyɗe tubakoɓe amma ko hiɗani woni ɓe tokkira no wi'ira cukaɓe ummatore jimoɓe min mbi'i min tokkira gam yettinde pirtol ko e gol miɗen gollira du kokkoɓe habaru miɗen pamtina sukaɓe ummatore de saɗoromaji e torraji ɗi ummotoɓe leyɗe mumen no jaaha leyɗe tubakoɓe gon no gi'a dow lawol ko watta ɓe keɓa warde to hawrine den ko e mumen du pirto
nonni noon Farida jirgui diyan ga ado e himɓe keme ɗiɗi imma capanɗe joyi jehoɓe leyɗe yaasi noon ko ɓuri ɗuɗude fuu sukaɓe no yaade rewɓe jirguiya ganga fusi dow lawol yaade libi
hannanno onmo soyeji jiyam e général Ayuba Kasim onmo gari libi yi'i himɓe hemre e sappo e joyo jiyan ɗan dillidi himɓe hemre e waranja e nayo heɓa itta nder jiyan ɗan ɗe jomin jamin kalno on dow al'aduji
nonni noon Farida fedde noon de ɗum ontani gaɗoɓe fijo jalnagal ɓe leydi Niger
hannanno en yi'i joni sukaɓe banniraɓe meɗen onti ɗum ko jalnango himɓe on nane kaalol dow mabɓe lokaci fuu hannanno Ahmed Moussa yi'i nder kaalol mo
J'ai vu qu'il y avait plein de jeunes qui veulent se lancer.
Mi hii kono wodi sukaɓe ummatore hewɓe hiɗuɓe natude nder sigila amma lawol majjum noon ɓe keɓahi gam no hani wi'e waɗoɓe hiiro jaltinol jaltinol leydi meɗen cinganama nokkure toɓe garta ɓe gaɗa hiiro mabɓe ɗum ndu saabi komin cingi sigila nokkure amin nde ni garɗo fuu no jaɓɓaɗo miɗen ekkitinaɓe du ɓe ɓeyda ñañal mabɓe
de coaching formation
to Farida dow weltardede sukaɓeɓe ɓe gaɗi ɗum e ɓeydare kumaɓe pay heɓugo
hannanno Ahmed on yi'i dow kaalol ko ɓeydare ko sukaɓe ummatoɓe keɓata se min kettino
à travers les sketches nos artistes
nder théâtre théâtreji amin ɗini min durwonno waɗe fuu min pindina sukaɓe ummatore leydi gam miɗen andi to ɓuri nawande ɓe min durwon du fa hande nokkure amin de laato ko nafata himɓe leydi
pour notre société en tout cas
nonni noon Farida ñaame komedi club yare nonde ɗum onti fijo jalnagal hanne jemma janɗe jeetati ɗum fayi waɗugo ɗum yeere restaurant les cafés mene made men kenñi hokkugo habaruji amen min mbawa yahude den Farida
to hannanno jiɗɗani Aissa mi ade un hana a noddiyannomin jahamin dara fijogonɗe
min jaha maraɗi ton to sukaɓe ummatore ontana ko e muɓɓen dow ñaw sida
nonni no feddo mabɓe ɗum ko sukaɓe ummatore ɗum ko e gaƴi gam foɗugo hakkillo sukaɓe ummatore yaago e na'um gongo sida gam keɓo ɓeydal se min kettino ko Mahammed mamma waddinimin
hanono Umaru Haruna ariɗo fedde jinganoɓe cukaɓe ummatore maraɗi haaliri ɗum rafi habaru o nder cukaɓe ummatore de no tawe nder dalilaji ko wonno waddanaɓe saɗornam
cette conférence
joɗa kaalen o no ñaw sida ngu heewiri nder sukaɓe ummatore miɗen domiɓe ɓe gara ɓe keɓa habaru dow ñaw sida ngu heɓa min kisa ɗum
évité cette maladie
to salamu to Abdul Wahab jande hunde non ko nafata sanne
litam e trip
no men kani hettinade no woɗiri ko watta tawe himɓe fu paami ɗume woni ñaw sida no neɗɗo wawi nangirde
sida
amma ko durwo go waɗa sembe no hani ɗum feccodira habaruji kebadi fun chaka ummatore de alasan kala ardido fedde jinganore chukabe ummatore
avec le conflit
yewtere de fami ni min do nyaw sidangu mi ardido fedde sukabe ummatore wakati fumi de ngada hauri ndeji le fadaji min tokiti to du e andi ndebe do nyaw sidangu
du VIH sida
hanono fedde onu sida haliri dum chukabe ummatore dubi sapo e joyibe yade laso e nayibe kan en sida o bur nangude do ko yawi denne ekkintindebe gollal e firtude ko e mabbe no lawol buutude sembe sida dundu sabi ko wadude ir kawride de no hana hokkede sembe
joon men natino on def fijol firtol onno
men natay der fijo togga dada ko hawritini leede nay Niger, Benin, Mali, Senegal ko wada gettire yawtune fajoni dun do wadde der nyamay stade general Seyni Kounthié
Nannino Aïssa, de fijo doggu dadde on ko wada on ko tetore inne e wodi doggudu metede inne fijo me o mo batanta Amina Isaka Nyami Tammar Zinaria ganke o bedari sey men ketino ko Amina Abubakar waddini men
hande minni beldum gam mi dadi be fu to dogga dadda metriji hemre yade yeso minaton siriyade dogga dadda ko leedi doniyar kam fu e fijo jeu olympique hitani dubi ujinaji idi e leso mi durwandu mi wara arono mabbe
joni men jahay fijo mo on goda de lokati fawtirde inno ata dawlatul bal ko en fuddi jaddire aya der yantala e kwartayi
nonni non farida pelle sappo e jeego o jahi TGV on wombe ciryo fijo TGV on be kali i haani sukabe ummatore hebe der latul bal on TGV on mo kwartagi no hante chapande tati lewru uti ko yantala bono hante jangitore mojju
amma kantini on habaruji me ko hanni amma hako men dalta man jama nga bundle man ko men boori Aïssa
nonni non farida bundle men gol hanne kangol woni ne oy ata nyande fay lo hagal darar toyta bingel kutu han nonno bannira e mede bi ne oy ata no wadde hunne se siri kedum
amma kantini on habaruji men ko sika se jajjire goto Allah yari me men jatti igalki ma Aïssa Nengeti ike kitinaki haburuji meni.